Koti nkulu etule gara etadewo olokunalwa sabiti eno regendo kwensala musango gw'obutemu oguvunaanibwa Christopher Kero Onyum agambibwa okulumba ekifo awakuumirwa abaana kigaba Early Childhood Development Center natta abaana bana ku ntandikwa y'omwezi guno. Kino kidiridde abawabuzi ba kooti ssatu musango guno abawabuzi ba kooti basatu mu musango guno nga bakulembeddwamu John Musana okuwabula kooti okusingisa Onyuma omusango guno tekuba obujulizi bw'oludda oluwaboleka lwato tiyatemula abaana bano. Abawabuzi bano era bakizudde nti tewali bujulizi bwa simba bulaga nti Onyuma yali alina ekizibu ku mutwe ng'ono mu kiseera wagambibwa okuddiza omusango guno nga bannamateeka bwe bagamba. Omulamuzi wa kooti enkulu Alisco Muhangi Kawuka oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi ataddewo ku lwokuna lwa sabiti eno lwagenda okutemula omusango guno.